to kiss, baby.
Hold up, hold up, hey, hey. Marketing manager's favorite MC. I'm about my business, so vitana I'm a MC. Mpaka madaraka na kilevi, don't you see? It's funny mnapofundisha uoga mafisi. Siwezi cheza, muda kupunguza ndo naongeza. Kama ni sifa Mungu angejikweza. It's your boy,
it's your boy,
it's your boy. Dambi ni nini kakuna njaa? Pombe ni nini kakuna ba? Mambo ni mengi kakuna ba? Kuchana ni nini kakuna ba? Zigrizi melala kita. Machizi wengi na sobicha. Acha tusizi tu makacha. It's your boy, BB VIP killer party. Kuta Joe Mjeki Smarty. Sikuja batani kula bati. Na sisi ndo party after party. Hey. Ufiki napofika, unapenda kuwa hapa na mibado sijafika. Sipandi mlipo panda, mkapanda kamlivyo shuka. Usione ponda ponda, wanaponda.